Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe, ono e jam aljumaare gonɗen hannde sappo e ɗiɗi lewru juillet hitaande 2019 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓori Masilima capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niale Bulɗo kabaruji ɗo no jiire to ɓoggi jannde to on kumpitito wiide sariya Alhassane ana jogini CPI sini heƴaɓe toñaɓe ana gondi hollitinde bonandaji ɗi Alhassane waɗi cagantoɓe ana gondi e dartude juge en toñaɓe ite ka sariya wayde deƴere le Mali tongande nde conseil norvégien pour les réfugiés waɗi holliti wiide ko ɓuuri yimɓe ujunaji temeɗe ɗiɗon joppi nokkuji muɓen lewdu leydi meɗen ndi ƴiwde lewru janvier warde joni kohlita le windandede ko sabbibini ɗum noon tawabuji muɗum arandeji yo basiji hakkunde jaaliñe e immadaraji mangal faɗe basi ana wondi e wadde lebbi kewɗi joni ley damare mankanese en songo rafi dewral hakkunde sukaɓe ɓura e laamukoɓe commune o sabbibini ɗum yeɗoyni sembe kabaruji kikira ko bisimilla moɗo heɗat studio tamani sariya Alhassane ana wondi e jokkininde CPI heƴaɓe toñaɓeɓe dokkama haala alalbare nde ley muɗum procureur o holliti wiide haalaji maɓɓe ɗi ana kullita torraji ɗi Alhassane waɗi avocat en toñaɓe e kulliti wiide sikka fo wala hen ko hayfa dow muɗum ɗon yo gonga ɓe gaɗandu e bawɗe maɓɓe fo fa sariya donne dow makko Oumar Waygallo
avocat en cagontoɓe yimɓe leɓe torraji ɗin jotti alalbare nde ɓe kulliti toon kayitaji kewɗi misalu suka debbo goto mo guɓe ɗe kaɓɓanno wakkati nde ɓe gonno le saha leydi meɗen ndi oɗo suka debbo seediki wiide jamma fo gorum o waran wartide yimɓere woɓɓe kasen gonta e muɗum kanko noddirteɗo kassungu mayyum bo o holliti wiide ɓe jogui wattu joni o daliliji kollitoji wiide Alhassane ana e ɗiɗo golleji ɗiɗo daliliji a nayiri wiide o waɗi torraji kewɗi le saha leydi ndi bonandaji wakkati basiji kañe bonandaji fewde e tomonta en o holliti wiide le hen du ɗiɗo daliliji fuu kollitama fa jukkoje gaɗe fewde e makko ɗeɗo pelle cagontoɗe yimɓele ɓe ɗiɗo torraji jotti wattu joni ɓe kolliti metti maɓɓe sanne ko golleji ɗin gondi e tannude koyɗe ɓe mbi won yuɓɓo inɗe dow yimɓele ɓeɓe keeɓi windude ka kamɓe avocat ngaɓeɓe ɓe cuɓaka law kanko noddirteɗo maître Saydou Dombiya o goto e ɓeɗo avocat ngaɓe o holliti wiide wayde maɓɓe suɓede law ɗum laatiki sababu so yimɓele hewɓe keeɓa yottadeɓe yimɓele ɓe torraji jotti ka fande holliti wiide ɗum taɗa e kala neɗɗo fuu mo torra Alhassane yotti fuu aɗa wawi yottadeɓe yellan totte haqqe muɗum miccitiɗen wiide tan wattu joni on wondi e sarede omo dari yeeso CPI ɓe ƴewto yal hono ɓe kani darnirade yimɓele torraɓe fa totte haqqeji muɗen ɗum ko seko gajugo heɓini sijo tamani ala heeye
e wi avocat en kayfaɗo boofi gonɗi ley windande nde procureur o holliti nde ana holliti wiide ko hayfa dow muɗum ɗum ana tiwi wiide yallah gonga wattu gon en joni o ɓe juɗɗini dow talkuru dartude juge en toñaɓe yallah ana itte e ka sariya keɗe ko mari helen avocat goto Alhassane wi keƴaɗo amen yaade la hay sego gajugo dow faccitan ko mumin sen debbo
min kolliti e eruji ɗiɗi talkikoɓe ɓen jogi dow makko wawa jukkude neɗɗo hayfaɗo o min daari Alhassane heddo no wuri saabe le ñalande cakkite procureur o hollitimo hono o neɗɗo bonɗo tawe miɗe andi wonano o wuri kañe dun mi miilay wona ɗum seede en kalata dow Alhassane soko min dartata ɓen jaɓay ɗum ndeno juge en min pewtoto saabe kamɓen dokkata aadi cakkito
tabintinde ko Alhassane waɗi ɗum yallah yo gonga na yo pen an hande wadde kikiɗa ko o sini tabiti ko wiya waɗi ɗum yo gonga no jukkugoji gatte dow makko toñaɓe tottete hakkeji muɓɓen sakiraɓe andon wiide ɗi kabaruji foɗo mbawi heɓude nden dow whatsapp studio tamani dow numéro nen 77 01 58 01. Ko ɓuuri milliard ngaji temeddere e deɓe NIC fa woni jawdi tiññinadi dow toɓɓe nayyi hakkunde gouvernement Mali e Banque Mondial ndi jawdi dokkandi e ñalmadi wattete e courantngaji damaje haggitere e waylitagol wattu ko ɓuuri yimɓe ujunaji temeɗe ɗiɗon peri saabe masibaji gonduɗe wadde ley leydi Mali ndi illa lewru janvier warde ɗo gonɗen joni ɗo conseil norvégien pour les réfugiés nde fedde nen norvége humaninde jongguitiɓe hokki o kabaru ley tongande waɗi ko sakkiti joni ɗum ley windande nde nenno ɓe kolliti wiide yimɓe egguɓe nenno yimɓe egguɓe yaade ko leytade yimɓe egguɓe yaade ley temeddere fuu ɓe kolliti wiide temedde taton e capanɗe jeego fawri hitande 2018 nde nenno ley région ngaji saha ngal e wuddu leydi ndi wonno ko yimɓe ɓuuri eggude fuudu mofti ɓuuri ko ɓuuri dogguinde yimɓe saabi masibaji gonduɗe wadde hakkunde jaaliñe ɗi kañe immadaraji ɗi mangal paɗe gondi wadde ɗum wonno ko hollita ley tongande nde Oumar Waygallo
le lebbi tati arandeji hitane 2019 de tan ko buri yimbele ujinaji chapan en jettom en jettom kanyen goni nyongitibe fedde norvege humini ne kabar yimbele nyongitibe be mbibe be limi leedi malindi tan dum buri ujinaji teme didi nyaloma handen o ana holite wiide hitane hikande dum sowi ko yata chowe tati be do nyongiti fu le region gawo motti tumbutu kanyen menaka buri hewde le teme dere yimbele be fu sabami chapan en jenoma en jeyom be ton iwata sedi be koliti wiide yimbele jogibe kabordo wombe tombe kanya fayotto imma daraji di armi mali watta di dum lati sababu soko heewi yoppi nokkule mudun en sabidebe kulini yonkiji mabbe ndedo tongande holliti wiide wadde gidal harbaade yonkiji yimbele wombe tombe dum beedi kisane le teme dere fu le region mobtu atan dum beedri ko buri chapande nay e joyi ndedo tongande timmato dobe kollitidebe kajam balli guji fa pabo malin kob ujinaji ujinaji nyaloma hando be galado nata
civil enje do barama kenya le region menaka himbe be anda ngoni gadi o golle e wi himbe ton himbe jeegon gadi o bonanda kerti mobe luma gotel do e menaka anawara e kilometer nga chapan e jeegon dom nok on nok be kollitidi himbe jeegon be mursini yonkiji mu ben caggal don be kippo e d'accord watere do be bari civil en idon en no dum wonno ko botana do goto e region o kollitidi ansongo itugol damare maganeza tasiga basi ana wondi e wadde do mudum watte joni o golle mudum darake ko yata lebbi didi joni ko fuddi basi o yorafi pamral hakunde sukabe kanye e hakunde sukabe ko min bura e lam ko be ko min o sukabe be nenno be ko fiti labbe kayfi lam ko be gollida le chunchun ko societe miniere o lam ko be en kuliti wiide do dum pene balaje non nenno be kuliti wiide ko sukabe kebata nenno do golleji mudum ana buri fay ko meri o hebata don ko be kuliti wiide fa be dure dem fam en Umar Waygal e Mohamed Samaseko
yirtu de dum do chunchunka wayde labal fedde zenesi an songonde holli metti mudunon dido golleje ngodi kanko noddete Abdul Nasir Idrissa yo kanko njottino kabaruji sukab jokol wonbe tombe
il était convenu ki
ko hawra dum mudun wonno joda hala huntene hore ka faado gonar dom dum nodda ka bangal mudun tawene be keddi fa hande itude yigaaji leedi di e leel tugul sariya kambar dum minen sukabe burabe kultivide hala femi jodoni en nan takari dido golleje di ele ireji di mon kolla di ko tama wiide yu tan tonuji o jajjegom itata ka be keddi fa hande itude di siko ala ka be dawrudi e gollobe komini den han kasini mi mama fe munyi
lamu ko be tipitigi dido kay fali tiagal le majjon be sukab jokol be koy dum mud en gattama no kabaru yigaaji di wurri ton pelle societe civile en de jatti kokkama ton kaytaaji ka wattu jono lamu o jatti wi dido golleji darne ton fa kudde de fu labine kedama konko no dutti seydou cco kankon kedja lam hakunde to ansongo to ko masifi do hen
ils n'ont pas touché à la
gulle jingada di gila boy gila watu itano 2012 bat ton wi ya jegom e to ko be itano mi kuliti wiide ala hani be motta gulle jidi kaso gullerde mali manganes kay siki wala fi be do kay na joggi yamrore gullude ton mi jifi jati mande jude kanko dubisi o dongal yamrure ido gulle jidi suka be chapan en jaddon kay la gulde mabbe kebal mabbe dun na hen
ki touche quelque chose
fardi dido tidala jebinede joggal kambe suka be jokol wonbe to songo to be be jokkitito majireji mabbe di fa jogala mudum laaba dum won ko Yusuf Musa Touré kedjada me an songo hebini ton studio tamani
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakira be nyandaro en kabaru jongonde le region ngaji meden de puddera region mopti nyaloma joda hala non de nagu hebirte wadi kenyan kor service development social golidi be mudon darani gal kawrital del wayde de jere gonde le onu kana hebene jogala imugol mudon du kasani yalla hawrbe henbe ana miji do no watte fa jam e de jere wada le onu ko masina jande horbe komin on gondune no gonduno wadde pawinde do awagal timmi kenyan no do golleji mudum ana golleji mudum ana pawi do projet pafa no agence belge de developpement iti jawdi mudum do gollidal union européenne fanda projet o yo yibi winde golle awgal le region ngaji segu emoti communauté cité de kuliti wiide hebi kanye millimètre ngaji debbe e jagon dum yo kambu arande jot ton e kuliti wiide kambu o wartino hendu mawdu dum wadi sababu fa ko kuji kewde chami ledde kanye ledde chami nen nobe kuliti wiide cuudi kewde dum joli ka be tagga dum e kuliti wiide ka kewde bone sakira do kadu de kabaruji ka do kadu de kabaruji ka yewtere do be an wodi wassalam